Gudoomiyaha degmada Baydhabo, Mudane Cabdullaahi Cali Watiin, ayaa shir gudoomiyey kulanka toddobaadlaha ah ee maamulka dowladda hoose ee degmada Baydhabo. Kulanka ayaa lagu qabtay xarunta maamulka degmada, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan ee dowladda hoose, agaasimo waaxeedyo iyo xubno ka tirsan laamaha fulinta ee dowladda hoose. Ujeeddada kulanka ayaa ahayd qiimeynta shaqooyinka toddobaadkii tegey iyo sidoo kale qorsheynta howlaha horyaala toddobaadka soo socda. Gudoomiyaha ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay leedahay in maamulka dowladda hoose uu si hufan ugu qabto shaqooyinka waajibaadka ah ee bulshada loo hayo, isaga oo ku adkeeyey dhammaan madax waaxeedyada in ay dardargeliyaan adeegyada ay u hayaan bulshada. Waxyaabaha kulanka inta uu socday diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah nadaafadda magaalada, amniga degmada, kobaca dhaqaalaha degmada Baydhabo. Gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii ku booriyey dhammaan ka qaybgalayaasha kulanka in ay si jir ah uga shaqeeyaan horumarinta degmada Baydhabo, isaga oo ballan qaaday in maamulkiisa uu mar waliba diyaar u yahay in uu taageero howlwadeennada u taagan adeegyada dadweynaha. Markii uu kulanka soo ilaaday, waxaa ka warbixiyey gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin.
Iyagu ayaa 8 bilood 5 lamada kulaad jantay si aadeen baa itmi oo dhan shirkaanamay buu ahaa oo isbuulahay oo maamulka xaafado agaasimeyaasha iyo waa hooyinka ururka dhalinyarada ururka haweenka dowladda hoose degmada Baydhabo ka qayb galayeen warbixin dheer ka bacdi meelaha bandhigay arrimaha may buu ahaa oo lankasow TRS manaj may buu ahaa lankasta may buu ahaa shaqo hooleedka oo la kafado dowladda hoose shaqo hooleedka may buu ahaa duqa magaalada shaqo hooleed may buu ahaa gudoomiyaha xubeenada dowladda hoose shaqo hooleedka may raisul agaasimeyaasha waa hooyinka shaqo hooleedka iyo may raisul gudoomiyaha ururka haweenka degan Baydhabo ururka dhalinyarada iyo dhammaan maraysa maamulada xaafado iyo antilaha bandhigi lambolis qodofalkafada lahaa may buu ahaa may buu ahaa la sharaxay taasoo may buu ahaa dowladda hoose may buu ahaa isbedelada wiyin may bayawid may buu ahaa kamid ahayn in badan oo may buu confusion badan kabacdi eerka baad may buu lahaa may dagiil ka saxanay may buu ahaa in lankas may buu shaqo hoolad shay uu soo kasow eeraab may buu meelo sambaha walis qodo soo kasmay buu ahaa geeg may buu la diyaari waa may buu ahaa yoo may buu ahaa warqad qoran may buu ahaa diyaarata waxaad may buu ahaa HR-ka may buu ahaa fayl garay doonto armoogasi waa armay baa muhiima may buu ahaa oo lankas meel kasoo system dowladda ka jira oo may buu ahaa lanka baahan yu marka ardaas may buu ahaa muhiima marka staff ka shaqeysha lankasta oo may buu mas-uule ama maamulka gudoomiye kuxweynad iyo gudoomiye lahaadeen ama may raayos agaasimeyaasha haadeen ama urur haweenka urur dhalinyarada dhammaantiyo lamay ba shaqo hooda si usul kafan boy may kamay ba meel qor insha Allah may rajaynaha in sidii aad may balan raha doon insha Allah may bo rajayn.